wiki nkuko yabikosenye muri Washington Post byajyanze no gusohoka bavuga ngo yafashwe baravuga ngo nabugeze afatwa ngo ari mu Rwanda najyanye n'umuntu wampamagaye ejo ambwira ati gakoreshwa turi kumwe iyo mbisomye muri Washington Post njye byanteye urujijo ariko nyine abaduhamagaye ni baguhamagara bari inspire na za service du renseignement bagira ngo bumve nyine cyangwa abayo by'uburanye cyangwa basomye n'ayo makuru mbere y'uko umuntu yasoma bagira ngo batere confusion mbere na mbere icyo navuga ni iki reka twishimire ko niba ariko ko bimeze twishimire ko niba inzego z'iperereza za polisi zakoze intambwe ya mbere muri processus yo gutegura yo gushakisha umuntu wivuganye Patrick Karegeye ikindi namuvuga ugakorera ni muntu gakorere twabanye muri high command kwa Kagame yari umusirikare ndibuka naje ndi soldat wari sergent yari uwo twitaga Sameja wa headquarter Sameja wa headquarter ni umushinzwe nka administration y'abasirikare bo muri etat majoro y'icyo gihe ya high command akenshi n'abasirikare mu by'ukuri batajya no ku rugamba babashinzwe itumanaho babashinzwe ubuvuzi babashinzwe ibintu barebera administration muri rusange gakorere naho yiberaga gakwerere yari umuntu w'umugomo utagira ukuntu angana wamusobanura ndibuka rimwe tuvuye Kagame avuye mu Bugande ibintu bimeze nabi icyo gihe haya mu rugano rwa za Gahinga ndibuka uwo munsi twari twiriwe turwana na ex-FAR zatumereye nabi cyane dusa nkaho mu by'ukuri twavuye mu rugano byari birangiye kugira ngo tu bikomeye bimeze nabi cyane none Kagame yari yahunze we wahunga mbere iteka yahunze yagiye za Gisoro mu baturage agenda atakaramo iyo ngiyo noneho ninjoro bwije tujyayo kugira ngo twakwiriye turwana kugira ngo turebe ukuntu twazamuka tumuherekeze tumuesikorote tumusize muri headquarter ye kuko nijoro twasiye muri position zacu ex-FAR yari yasubiye inyuma Gakwerere icyo gihe ndibuka ari umusirikare mugenzi wanjye tuze kumusaba izina rye kuko ari cyari mu gihugu imbere Gakwerere yamukubise inkoni ijana yamuvanye mu ipantaro yambaye ubusa kubera ko ngo mu kwimura Kagame tuvuye Gisoro yari yahunze igihe twarwanaga ngo yafashe agapaki k'amata UHT milk ari amata yo mu gakarito ni warageze bwa mbere y'abana bacuruza mu kano ngo arayanywa umusirikare wiri warwana ushonje agakubita inkoni zingana zicyo tunemere ko ndayanywa atagomba kuyanywa ariko se yarakwiriye gukubitwa muri ubwo buryo inkoni ijana ndayanywa icyo gihe umusirikare nari ndi soldat ariko nari nkuriye nungirije ukuriye section ndibuka ko navuze nti afande rwose ibintu byukoze ntabwo ari byo uwo musirikare ntagomba kumukubita inkoni zingana zityo ubwo naratabaje mbivuga cyane kugira ngo ndebe nibura ko abandi officers bagaturutaga icyo gihe bari bahari turi abasirikare batoya hari uwagira iyo moralite ngo aze gutabara ndibuka Kagame yari muri dekota yumva umusirikare atabaza inkoni ijana sare Kagame yaraje ati ni ibiki barambwira agakorera aravuga ati ndamukubita kubera ko afande yacanyeza amata yawe Kagame yaravuze ati mupige wowe mujinga mukubite umusirikare urumva kweri sinzi nta muyobozi wakora ibintu nk'ibyo Gakwerere rero ni muntu ki ni umuntu uteye atyo Gakwerere ni umuntu rugamba dufashe leta muri iriya kampanye ya Kongo ni umuntu ntazi gusoma no kwandika ni umuntu bafashe bamugira ngo aide de camp cyangwa ADC wa Kabila muri uku ba ADC wa Kabila ngira ngo ni bakabare bari kubakuriye iyo kampanye bamuhaye iyo post ageze muri Kongo uko Kabila ngira ngo nawe yateraga imbere agira icyabona Gakwerere ko ari we ADC wabikaga briefcase ya Kabila yagiye akantu n'abashyira iruhande Gakwerere bavuga yuko leta Kongo imaze gufatwa Gakwerere yambutse niwe musirikare niwe munyarwanda wari ufite amadolari menshi muri banki ya Kigali muri banki y'igihugu mbese mu mabanki yose yo mu Rwanda akwiye banki ariko menye banki ya Kigali so ariko rero kubera nyine ukuntu ateye n'ukuntu ngira ngo muri uko gusahura afite abo basangiraga yasabye kuba demobilize aba mu gisirikare nuko yavuye mu gisirikare yavuze ati rwose yagiye kwa Kagame ati afande rwose ntabwo nguhisha mbanya muri Kongo akayabo ntabwo nashobora kuba umusirikare mwiza mureke njye kwicururiza baramureka ariko ubwo urumva ko nuko nyine ayo mafaranga yari afite harimo harimo n'ay'abandi bandi
none saha ko yavuye mu gisirikare niba ibyo nasomye ari ukuri ngo afite ipeti rya major ni gute nyuma yaje kuba kapiteni ni gute yaje kuba koroneli kandi yavuye mu gisirikare
reka nkomeze ndaza kubigeraho zo kunyumvisa ntabwo ndaza kugira icyo mbivugaho na byo ngibyo ubwo ava mu gisirikare afite amafaranga atagira ukuntu angana aragenda ajya muri business ariko business yatunaga ntabwo yari agakwerere ndibuka yigeze kumusanga muri Minadef ansaba isoko rya miliyoni ebyiri hafi miliyoni enye z'amadolari ariko kubera ko nta sosiyete nabonaga afite kuko muri competition harimo amasosiyete akomeye yo ku isi harimo amasosiyete abashimo atagira ukuntu angana kubera gutanga ibikoresho imyambaro ya gisirikare n'ibikoresho bya gisirikare araza arambwira ati nta kije isoko ndabishaka ati mfite amafaranga ati dore nushaka kwereke konti yanjye ndayafite amafaranga ndabwira nti ariko hari kuba ufite amafaranga hari no kuba ufite uburambe muri ibi bintu ndumva ibintu bidashoboka ariko ubwo nyine haje ati ntagiye ukuntu zingana ziturika kugira ngo tumuhire iryo soko ariko ryari isoko ry'abantu bari inyuma ye ni bande se bandi ntabari ni FPR na Kagame urumva isoko ntaryo yahawe byari bitaraga ibibazo nibyo byari birimo uko ushaka efficacité na transparence abantu baba bafite indyo bashaka gakwera urumva ko deja yatangiye kwinjira muri rezo ya mafia y'ubucuruzi ya FPR rimwe arambwira ngo arashaka kujya muri Mozambique ngo afiteyo isoko ryo kwa provisionnaire umuceri wavaga Thailand iryo soko yanyerekaga ya isoko rifite miliyoni z'eshanu z'amadolari ko ari gupakira amato umuceri akaza kusupplyinga muri Mozambique arambwira n'abandi bantu bari bafitanye partenariat bakuru ntashaka gutinda aho ngaho muri Mozambique nkeka ko ari na couverture yatumye gakorera agira imbaraga muri Mozambique ni ukuva icyo gihe 2006 ari muri rezo rero za mafia ari muri rezo z'abantu batagira umutima nama nkurikije ibyo nakubwiye uko bita umusirikare inkoni ijana y'ingongo ya nyanga agapaki k'amata gakwerere ni umuntu wakoreshejwe cyane na service de renseignement za Jacques Nziza arizo zikomeye kurusha ziriya zitwaye NSS na za Dimaye Mumva mu bikorwa byinshi cyane byaba za Bugande hariya byaba muri Afrika Australia yemwe yajyaga ajya no muri Angola ndibuka ambira ngo agiye muri iyo business yo muri Mozambique yashaka no kujya gufungura business muri Angola ansaba ngo niba hari agamutuzi tumukonekteho ndibuka de bonne foi ntaramenya ko ari muri ibyo birezo namurekomanze umusirikare twiganye muri Amerika mukuru wo muri Angola kandi yageze aramwakira ariko ngira ngo muri Angola byaramunaniye kuko ngira ngo Angola yasanze sisiteme yabo itoroshye gucengera ugakorera n'iki rero ni umuntu ukunda amafaranga ni umuntu ukorera izo rezo z'abicanyi kuba rero yagaragara n'ibintu byo kwica Karegeya cyangwa kuba yagize n'uruhare mu bantu bashatse kwica General Kayumba ntabwo ari ibintu bitangaje
nyine ubwo nagira ngo ngaruke ku kibazo nakubaje ukuntu yavuye kuri kapiteni kandi yaravuye mu gisirikare akaza kuba lieutenant colonel
icyo nagusubiza officiellement by'ukuri nta hantu ntabwo bishoboka gakore yabaye demobilize kapiteni byo ndabizi nabihagararaho ndabizi nuko bari muri reserve ntabwo reserve ndumva bari reserve aho muri reserve force kuko abantu bawe demobilize bari d'office muri reserve ntabwo nigeze numva promotion y'abantu muri reserve kereka abantu bari muri service actif bajye muri administration ya force de reserve nkeka ko rero kugira ngo w'agaciro yempoze no mu buzima imbere mu gihugu no muri abo bana baza external nabo muri za DMI kenshi abagomba guhura nabo benshi aba officier ngira ngo barambwiye bati wowe babyemera batabyemera uriyete na colonel doni uriyete na colonel wenda ubwo mu magambo ufite imbaraga ahabwa n'abakomeye mu gihugu ariko ntabwo uriyete na colonel w'ingabo zizwi z'igihugu
bwana Micombero nagira ngo tugaruke no ku byerekeye